lyrical. You know how we do, Mr. Lexus. Brand new, you know, you know.
So now, how we do when you come, Florida? Say mama, say Lexus, what do you have here? All of us are one of we can enter the meza. Take it with us,
Mama, see what we do when you come, Florida? What I can be serious, call you a buy a beer. Na sasa wana sema eti mimi ni meosa. Cheki sasa vile kuna hape. Siku moja Jumapili nilikwenda Florida. Nilipofika hivi niliroga kama mchawa. Mademu walinoki na mademu walihoro. Nilipomaliza hivi nikaenda kubozi. Kama zika kikuyu kakajitupa na mimi. Kaka na mieriko umefanya vizuri. Nikamuliza kwa kizungu, how do you know me? Oh, is your name? And where do you come? Badala ya kunijibu kwanza alinicheka. Akanambie Rico, ongea Kiswahili. Manake kizungu kweli naona ukijui. Nikamwambia wewe, bwana wanidharau. Naweza kukurogea mpaka unitoroke. Naweza kukurogea mpaka unitoroke. Naweza kukurogea mpaka unitoroke.
Sikume, sikume.
Sana wawili walikam Florida. Nasema maza Lexus wanunulie bia. Ona sasa wana wika eti nimeoza. Cheki vila sasa kuna.
Mamanzi wawili wali come Florida. Wataka miseri koni wabaiye bia. Na sasa wana sema eti mimi nimeosa. Cheki sasa vile kuna hape.
Sana mina cheki nataka nyikuasha. Hili tawawasha mpaka chayala. Unacha kulala hapa nikuasha. Wenye wanapewa pewe mpaka yala. Tiki tuanga tete lirika. Shika mtoto mweke karibu nawe. Lexus iliko na uyu wangu hapa. Shika na red arel peleke mpaka yala. Ilona vyo kata, ilona vyo waxtel. Nako la nifana, mina wika. Shake, shake, shake for mega. Lexus the one that was good on the thing. Shady when you get it is good when you firm. Tana waki Afrika. Bilo na vyo kata wanifanya mina. Wanifanya mina. Wanifanya yala. Sana wawili wali come Florida. Sema maza Lexus wanunulie bia. Ona sasa wana wika eti limeoza. Cheki vila sasa kuna ave.
Mamanzi wawili wali come Florida. Wataka miseri koni wabaiye bia. Na sasa wanasema eti mimi nimeosa. Cheki sasa vile kuna hape.